ngolo ntyamathembe ngqondo esijane ezikhoyazi bamkhathapha entloko ingqondo ibotshiwe ngathi wenza iphondo into yophuma kumlomo yimbatyo nesilono asikhisi banicinga ndilela nokwashiya ikapa kule meki ngabandenzisono xa ndimamela umculo wezirappers veske ndityhefe ndizamle ndifikelwe buthi nisezothetha ngam xa ndikhupha i-hit nizothetha ngam xa ndifake iringi nizohleba ngam ndisisixo egemini ngokubakhepha ngam khaniyeke mani nizothetha ngam xa ndikhupha i-hit nizothetha ngam xa ndimfake iringi nizohleba ngam ndisisixo egemini ngokubakhepha ngam khaniyeke mani ndayeka nofakele slati isigila bafuna usithola ndisisitixo anthanga nqaba uncanya ndihamba phezulu ndinamaphiko oko ndavusa iwash for endinike xa ndibona zincela inkitshi anasimeve njengesilayithi yezinika isiminoxa zincula amagwitshi anazini ndiphumle culture zange ndiyacinga ndizenxiba amabitho anazini isezeweyo ezincane eziyezenkabi namsindo akho zini ndisezohleka xa ndisiye ebhankini kwezigqibeli
zina ndisisini goli sorry brother zezifoli I was rapping on the cooler boxes, seeing cops and robbers buying solis. I want all the smoke like a sportly. I don't talk to pigs and the bosses. I am to pick tongue and hip hop, what DJ my body means to be Tory, Cubs at night in a blackout, saying Eskom's poofs, I'm a bad mouth. Load shedding kilos in the crack house. Stick eight and my knife gonna stab out. 10 years and I didn't take a day off, but I'm still on track like a racehorse. They will kill your career when it take off. And if it's World War now, then I'm Adolf. I sold what I could as a hustler. The boys in the hood was my brasser. On the hardwood, then I dunked her. Ball in your bed, call me NBA youngster. But don't forget the CPT. For you, it's a name, but it's more than a handle. And if you win the rap for the scandals, you wasting your taste like you Andrew.
You know that I be with the G's. You just come to the Cape for vacation, relax on the beach for the peace. While we stuck in the zoo, fuck the president. If we should meet, I'm a beast and go ape shit and break shit so that he can actually see what it means to be a product of our environment. Straight from the street, Khayalitsha. For the culture, for 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 Khayalitsha.